mchezaji astahili kucheza Yanga. Mana hana kipaji, kumbe ni nguvu za manyanga. Kuna watu wanaroga, wamekoma masugu. Hadi wao na waganga, wamesha kuwa udugu. Uchawi kuwa di Ulaya, na wazungu na watesa. Hivi kweli Ole Gunnar Solskjaer kuwa fundisha manjesa. Kweli chawi upo, chawi upo, chawi upo. Sema chawi upo. Tando mana kuto unakopwa.
Uchawi upo.
Utaishia kuona wanza kuona choka na vibopa.
Uchawi upo.
Wanaroga watoe mikosi, kazi ni wapendo na bosi. Wanza kulizika tukosi, tunaroga lisinu nipochi. Kabila nangoza kuzipiga ndele. Cheki mgongoni anamachale tele. Kiloge mbagala wenza kotwa enda pemba. Afanya kafara ndo mana mambo she.
Uchawi upo. Tell you po, tell you po. Sema tell you po, tell you po, tell you po.
Ma,
tell you po, tell you po, tell you po. Tell you po, tell you po, tell you po.
Molson ni kudianga.